Don't ever care what people say, just do what you do.
I'm a dough on the beat.
Ninavyotaka pole kaina kukera ndo maisha nayotaka nyechini nilivyo sinifosi kulabata kwa mda we unaotaka I'm sorry tonipata usinipeleke hivyo akusema watasema ninavyoishi sio wote wanapenda namshukuru Mola mpaka sasa mina hema sijakosea lolote
takupenda sana
in this life
kiwa unatakusemanga sana
in this life
siri yake kunipenda sana
in this life siji nimera in this life
maisha yangu mwenyewe nafanya nachofanya nimeridhia usinipimie
kwenye mishe zangu mbona unichunguze
ogope sana
binadamu
yule unemdania ndiye kumbe si
takupenda sana
in this life
kiwa unatakusemanga sana
in this life
siri yake kujipenda sana
in this life siji nimera
in this life kiwa nazo takupenda sana
in this life
kiwa unatakusemanga sana
in this life
siri yake kujipenda sana
in this life
say, just do what you do. Don't ever care what people say.